It's DJ Silva.
What's again?
It's
the case, baby. I love crazy, baby. Me petu. Now kimi kuta ni melala unakuja ju. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Now kimi kumbatia moyo una.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio ishu kwetu. Si ni siku tu. Najua napenda zawadi majifti. Na ndo maana work hard ya kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko rush niji risky. Nacho brat tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time, live kuwa hard time. Kabla zani toa kwa ukungu. Usha miwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Kapelwa mapenzi na bado kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Kapelwa mapenzi na bado kanihitaji. Ni penzi
langu kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watu. Nikumbatia moyo unadunda po, unadunda po, 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 unadunda po, 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 unadunda po, 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 unadunda po, 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 po,
unadunda po. Check ulivyopinda ukivaa unapendeza. Timisha kwa mincha guwa na ambote haucheza. Macho kichi kouzi ya ni kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kuna wekeza. Zuzuzuzu usha nizuzua. Chakuvisha veo na kuna takai kufua. Na kitu sichojua. Hata kisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua.
Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na baduka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hadhi. Ukaambiwa mimi jambazi. Kapelwa mapenzi na bado
kanipenzi. Ni love kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po. Unadunda po.
Tulipopatana
sani na mpango ujue kwetu. Babe did you know, nakupenda sana. Wewe ndio wangu chaguo langu.
Ninge mara maero mama. Ninge ni I love you. Maeki ne mwachana mama. Watime haruswa.
Baby buonji jaharamia. Jaramia,
my abebo, abebo,
abebo,
my abebo,
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 my abebo,
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 my abebo,
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 my abebo.
We are the Freeze Entertainment.
Can you remember the junior rocky bee? I'm able to be mama.
nishe Sige na sura
Sio makazi Vijine noneno vinisumbue Adini shindwe kufanya kazi Mama lisema mkuke kwa nguruwe Kuishi na watu kazi Atambia tukane atani uwe shasame Mzazi ni mzazi Mweze nunaficha, naficha Mengi ni nayo yaona Kifupi nafunika kombe Nikamini kesho na yosiku Mapicha, picha, mapicha Sidhani kama ntapona Wanangu wa mtani mniombe Hivitani mchana na usiku oh, Kuna watu Na viatu Wanatamani milele wawe wawe Ukijituma watasema unashindana na oh, Ni kama watu Kumbendani Wanarodha chatu Awatosheki na vikubwa vyao Wanatamani ta kidogo chako kiwe chao
Mola nipe ujasiri Kwenye kufanya mamuzi Zidi niko maza akiri Isi nipoteze miruzi Uniamsha ufajiri Kama jana na juzi Upata kukosa nisiri Na wendo Mungu baba muamuzi Dialo Yeah, yeah, yeah
Wapo
Yapo ni ngumu kuona
Wapo Wapo wasotaka ufanikiwe
yeah.
Wapo
Mwanga kibonge Tena kwa dharau wa kucheke Wanachotaka wewonge Waseme shukani ya punda mateke Kama vipi demu wake tumgonge Ndo anayempiga chura teke Usipone wadonge Basi ndo ujue hauna makeke Sia konde Kwe pambana mjini shule Ukipata kidogo leta na nao tule Chana nao anasemaga umezoea gabule Mana siku zote njani alioni kundule Kama baba na mama donguzo ya dunia Wapende wote Sio wakike anacheka Wakiume analia lia Bila msada wowote
oh, Kuna watu Tamani milele wawe wawe Ukijituma watasema unashindana na
oh, Ni kama watu kumbendani Wanarodha chatu
Awatosheki na vikubwa vyao Wanatamani ta kidogo chako kiwe chao
Mola nipe ujasiri Kwenye kufanya mamuzi Zidi niko maza akiri Isi nipoteze miruzi Uniamsha ufajiri Kama jana na juzi Pata kukosa nisiri na wendo Mungu baba mwamuzi Dialo
Yeah, yeah, yeah
Oh, no
Oh, no Oh, no Oh, no Oh,
no DJ Silva
Love's your enough Just to keep the woman Special woman This doesn't mean love Love's your enough Just to keep a woman, yeah, yeah Ila, nimejaribu yote Ili nikuitije, penzi nisirifiche Ili nimejaribu yote Ili nikuitije, nikuitije Baby, you should let me love, love you You should let me love Can be the one to Baby, you should let me love Love you Hey, baby, love you Baby, love you
Kisha timiza pendo Utashika Chia uniache Baby Nikianza kukupenda Unipige chenga Unabunja ulipojenga Na ijua yu Na mzaga bisuri Ila kilama na kuli Na kuwa jehuri Mindo sina shuhuri
Tizo yetu, tuna yatatua wenyewe tu I knew you are the woman of my life Kisa usara ulo na yotu
It's the potential to my love Don't make me love you You're too good to me, baby I'm so blessed to have you
Brr, baby Utena unansikiliza Unanishimu, gasikia kamilika Najitahidi nisije kuje kumiza Unasaili bora my love
I need you Have all the trust in me need you to know Have all the faith in me need you to know Have all the trust in me need you to know you can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me. It's a beautiful thing just to be in love. Ndo tima yangu walopanga mula. Kitengo malumu, same for map above. Shorty got me drowning in love. She my ride and die, she be holding me down. I never find nobody better, we like Bonnie and Clyde. One thing for sure, I know she got me for life. And you have to know that I love you. And I put it on a kesho. Uwepo wako, ni shahidi tosha. Sitaji maelezo, wake wazuri wapo. Is this what this is to my love? That made me love you. You're too good to me, baby. I'm so blessed to have you. Utena unansikiliza, unanishimu, gasia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza, unasahili bora maila.
Nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi. Atogopi kantaira zao, maneno chajao. Wanafanya maneno, baby singafanya maneno. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma niliangu, kauka nioko, tauka nipangusa. Upendo tulonao, metengenezwa na mimi na wewe. Apo nyuma wali tuangusha, tukanya nyuma. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamu ama penzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamu ama penzi matamu. Na
come give it to Caesar, stop being a teaser. Hey, nina milioni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Baby, you're a do it, come do it, come wine your waist, come grind for me.
Pretty girl, let me take you shopping, hopping in my 62 Impala. Girl, make her fly away, I take you to Maldives, DRC, Congo, Kinshasa. Girl, you know I get paid, bando, wana fuba. Zime shika, zime waka, zime lepuka. Kapanisha, kanishusha, kama soko, laisa. Bad boy, show me love, please, karisha.
Hey, ah,
she bad.
You be on my mind lately. Oh, girl, you fine. Can I take you off the wine and dine? Prettier than ever seen before.
What you belong it to Caesar, come give it to Caesar, to be na Jesus. Hey, ina milioni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Baby, you're a chum chum to me.
I will.
baki na nani. Ukibaki tondoka na nani. Siwezi peke yangu. Mama ukiongeza nitajinenepea. Unavunigombeza na kuona unakea. Iti ya tujapendeza wanatufokea. Me I don't care, donisha kolea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho kinyerezi. Parambezi ujana una mengi na mengi. Nena amiri mefanya. Swezi danganya nisha maliza. Ila lopaga moyo autunze. Basa liugawanya. Ona nilihanya ikani umiza. We unanijali unanivumilia. I will take it one day.
We are the Freeze Entertainment DJs, where you find the best of the best mixing DJs. Yeah, Freeze Entertainment DJs, Trap Master.
Nimetulizana, ndege kwa kiota sitoki, mambo mororo. Hata kwa kuko kotwa singoki kwa minyororo. Nisha sahau samani kushikana masati mitozo. Mapenzi gani kila kukicha vibozo. Nimepata mwatani bila fati bila tozo. Mwambea kunani na kipiki na mama nyozo. Na nimeamua sitaki. Konoko penzi ina meta meta meta. Mwali fundisi kitoto kama kasomea veta veta. Mujeni na kiroboto uje na mataru meta meta. Sisi tuwa choche ya moto roho kuwa kereketa. Penzi ina nana nari nari. Taliona hivi hivi nari nari. Kwa mbali ina pepea.
Todo nivel, coro ya cuaidure, no ve que doan
ziwani.
Kizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijapata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira akitaka nampa aisu kakari natia suga sukari natia suga sukari natia suga sukari
michezo yako kinasti nasti biki biki heavy heavy mama mimi napendaga olivo shona kunonga nangu ukidunga kete lafi na mechini unani maliza. Funga dera unanimaliza. Michezo chumbani oh inakufa. Unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari. Ulivazidi utamu nikuite asali.
Topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Wanda slow motion. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao. Ooh, yeah, yeah, yeah. Na wazee wa boma walisha
nikupe shoga keni, ama nikupe banana, na we unipe bungo pasheni. Tutunda na apenda sana, apenzi letu sinifasheni. Ona tunavyo endana, ona nipenda hadi sisemi, ongeza zaidi ya jana. And I never knew love is this much serious, and I'm feeling you. Penzi lijifichi na lieka wazi, my baby, my boo. Najamini kwako sina wasi wasi, ghafla bimbu. Ili penzi lako ni la mwendo kasi. You're my butterfly, you're my butterfly, you're my butterfly, my butterfly. Mapigo yako baby, unavyo nesa nesa. Ufundi wako baby, kiwanjani feti densa. Sina deni kwako baby, utachonipa zaidi ya pesa. Kiboko yangu baby, majiwe poza rejeta. And I never knew love is this much serious, and I'm feeling you. Penze lijifichi na lieka wazi, my baby, my boo. Najamini kwako sina wasi wasi, ghafla bimbu. Ili penzi lako ni la mwendo kasi. You're my butterfly, you're my butterfly,
baby. Dark, nifika kwako, nanibidi nishalme, ipo nipo ne. Leo lipo, baby, nipe location, nisho ke, nije nikuwa, ne. Ikishindikana pasi, nitumie video zako za Snapchat. You know I like that, nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa usata, mda ukipata, nitafry nikikono mwana data. You're my angel, my queen, unazotaka misi katai. Tumi upendo, my dear, unaonipa misi kinai. And you're my queen, unazotaka misi katai. Tumi upendo, my dear, unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Nakumisi vibaya, baby, yeah. I miss you, baby.
So below juice mix with a little ginger. Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time from me. I wanna live with you, I get the reason why I can't let go. Girl, you never know, so you can't pass up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you can't pass up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you can't pass up. Man, them so far to find your love.
Show me a jigger, let me see.
Let me see.
And let me see the woman that is with.
That is it.
Put a couple $1,000 on your wrist.
What's on your wrist?
Mama, they can't touch you. I ain't never seen this kind, babe. Would you do some kind things? Make me feel some kind way. You know, I'm not just trying to get late. Cause I know some kind chicks do it for the right pay. Baby, make a buy you with my machine gun. 16 rounds. I be King Kong. Kelly, make a sample you my brand new song. Baby, love.
Oh, girl, I wanna be. But you know they got enough time for me. I wanna live with you, yeah. I can't see reason why I can't let go.
Girl, you never know, say you come back so. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, say you come back so. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, say you come back so. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, say you come back so.
writer. Body bad and the craze for your features. Nice to meet you, Jimmy Seeker. Only one and it's even my future. Oh, I wanna teach your body a thing or two. If you know the things you do, it's loving to be jumped away before. Yeah, yeah, girl, see my mom, you're me second. Five star boomba, you're the way. Kaba kaba me kata me na mope. Oh my, I need my elbows, my mom.
All of my guys are thugs, but you know I grew though. Tell me if you wanna give it up. Go trap boombas for your love.
So far to find your love, girl, you never know. Since you come gossip, man, them so far to find your love, girl, you never know. Come gossip, man, them so far to find your love, girl, you never know. Since you come gossip, man, them so far to find your love.
Shake your body, Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kunyashwa nipa furaha, itabidi tumechanga, you sadaka. Akiwa line, nimekupata, can't lose you, nikorada. I'm addicted, Angela, my dawa. Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me.
Yeah, yeah. Hey, Angie, Why so enticing? Body look good, body like munchies. You get your boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? I touch it, lick it, ride it. Central, how did you private? Me gonna be done, animally safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
This just it. This just it. Angela, you don't finish me. I'm ready, my leader.
Taxi on the beat.
Be classy. 006.
Unaponigusa shingo mindo basi. Iyo mikogo showbiz unaongea. Tukutane kati kwenye party. Mini wataveta so ambea. Kama upepo pepea ye. Nakupana moyo mama tambana. Mini shaku zoea ye. Staki mtu wakitumbele. Call me Sherry. I like you baby. My sweetie baby. Manono na nyote kwinanga. Nipende mi wako lopacha. Kwenye penzi lako mimisha.
Call me baby. Call me Sherry. I like you baby. My sweetie baby.
Umesha penda moyo. Wako sipandu kikamwe. Sitaki penzi la uchoyo. Hakikifu mimi na we. Wako nimekwa masipiki break. Jotu cheze kwa piti ya Alexi. It's a wedding day. Tukate keki, yeah. Uwimbo ni wawapenda nao. Washa redi ya muangalie. Kisha mwimbie. If you love somebody, yeah, tell them you love them. If you love somebody, yeah, tell them you need them. Call me baby. Sherry, I like you, baby. My sweetie, baby. Call me, baby. Call me, Sherry. I like you, baby. My sweetie, baby.
Upako ni we sindano. Palo na polala na puti. Viuno mwaga kwa disco. Napukutaza mami na
chini. If you got somebody, tell them you love them.
Call me baby. Call me Sherry.
Yeah, yeah. He's
a teller.
He's a new song.
We are the Freeze Entertainment DJs, where you find the best of the best mixing DJs. Yeah.
Tonight is the night. Yeah. So baby, hold me tight. It's a pen to a pair. Yeah. Everybody wants you, but they can't reach you now. Cause you're the baddest girl. Ooh, he's supernova. Let go to money, tunde nyumbani. I'm a tunde visiwani, unataka chukwani. I'll follow Danny, baby. Goofy, take me to now.
Loco, loco. Kani penda, loco, loco. Onge la toto. Kani penda, na mini loco.
Loco, loco. Color, 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 color. You go, baby. Color, 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 color. My baby. Color, 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 color. You go, baby. Color, 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 color.
I wanna please, I wanna tease, I wanna do some crazy things to your body. I wanna fly you overseas on some NC. I love you when you teasing, you call me daddy. The way you on your waist, Shakira Isabella. Then you bust it down, it's a tricky situation. Keep on keeping there, isha kamati ameza. Shere umewasha mama umeteke deza.
I want your body, you such a body. I want your body, yeah.
Ina bona osa na o Uribeta ura kawanye Wala iyo nere iyo anaga
Asubuhi tumepambazuka wa ubaku sikoni Shazo ya tunamka wawili majirani totaza maje usoni Naza kusali nomba kwa rabuka ikikipengele siponi Misi ntabaki kiwili wili na mana leofanya utewe aoni Kipi nimetenda kibara au kukupenda lifanya vibara Eti nangu sizioni Mefungasha firako vyoto Mefunga funga Umeniacha kwa upara Ila sinabudi kukupali Haya Yani niwe wavichochoroni Eti anaipika mele sindano Nwe dunga dunga Ithi kweli dali Unanipa maumivu mpaka Oh dali Wiyo takonda nitachaka Kafla na kumbuka mbali Umekosa ufumilivu wata Mwezi lako ghali Pungine sina chambi ndo menikata Weza koroko Bado ina nyuma Iwe jemzi komzito unipishe Bado ina nyuma Mama Bado ina nyuma Sili sila limebaki mwenyewe Bado ina nyuma
Them call me Arrow Boy. Teddy V. Yeah. Ikwani mungu alikuumba na material gani we. Ndani ya mishipa zako kuna damu gani yo. Hey. Kuna roho safi nyopo kama pamba. Napendo navyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. You are my better half. Down low, you're my full stop. Now I'm a better man. Before I met you, I was a bad man. Kenyo lifanya juzi, come do it again. Che wako ya luli, come do it again. Embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo. Yangu embe dodo. Sugar. Wewe unafanya roho yangu yende bombastic. Siwezi piga kona kona. You are fantastic. Yeah. You are me food to my soul. Baby, you are me sunshine. You're more than a silver na goro. You go, you are gabi, you are sweeter than them. You got a killer figure hotter than them. Make me fly over them, coyote be sad than them. You make me want some more. Can you live on your juicy, come do it again. Che wako ya luli, come do it again. Embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo.
Kapipo.
Uniti sura chokole. Rangi yake ya chokole. Uzuri kampa mama. Kama mfaileti Kisura chake ya ni baby face Ananichanganya Mzenu nimezunguka Sijamuna kama yeye Hata ukizunguka Unazimpata kama yeye Yamani nimezunguka Sijamuna kama yeye Hata ukizunguka Unazimpata kama yeye Nina wivu
nikuoneshe macho wazi. O mambo yako wazi, wazi, wazi. Tuweke wazi kwa wazazi. Milele tuishi wote, mimi na wewe my darling. Mzenu nimezunguka, sijamona kama yeye. Hata ukizunguka, uwezi pata kama yeye. Jamani nimezunguka, sijamona kama yeye. Hata ukizunguka, uwezi pata kama yeye. Nina wivu, oh wivu.
Kama mapenzi ni uchawi umeniendea gende.
DJ Silva,
aisi nimezaliwa nije nikupende. Ah, jangwani pakavu umeota mtende. Kwa ubani wa ubavu, sema wapi tuende.
Kwa mapenzi ni siri yalitoka hizi zile za mababu.
Sige ukagairi baby.
Mazoea ya katipa tabu.
Chuchuchu basi nikata kichuchu. Sifa ya muna una uchu. Usirusu nikati ya putu. Chuchuchu basi nikata kichuchu. Sifa ya muna una uchu. Usirusu nikati ya putu.
Oh baby you make me think it's so
acha minofuna akalaga vichochoroni. Alima kwa ajili yako ninajinyima. Nazinisha kati ya nabima. Moyo wangu kata wendo kisima.
Baby baby na kuitaga mtaka chovungu. Kwa mana uonye tatabu kuhinama.
Na unapulishika ilorungu.
Mwenzako vinywele vina kisima.
Tututu usizinyoe ni kusuke mabutu.
Mkuna jikapewa ukurutu.
Yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Tututu usizinyoe ni kusuke mabutu.
Mkuna jikapewa ukurutu.
Yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Bado na hasira,
DJ Silva.
Bado na nichukia, bado na kinyongo. Moyo wako lishazira, bado na ninunia. Hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli ndo nyuma. Kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sina. Naona na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefu. Sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani.
Inasidika na huda
kuja sijengi na niko salama.
Oh, yeah. to fall, minta fall zaidi. And friends told that you napenda gaidi. My prayer at some point, what you shall scare. Until God and I disappoint.
And you love me at my lowest.
I'm a superman, mama, to your lowest. God, your main force, meza iko na cyclists. Now when your main cause for my boss, mama. Sasa ume make boss, Ephesians 5:25 in a rain force. Sikujua na kuitaji until you came through. Wachana na wow, wali danya ni games too.
Hey, yeah. Wali ke arusi, wale wali sema tutachana. Wali ke arusi, wajione, wajione.
Wacha, wajione.
Wajione.
Wacha, wajione.
Wajione.
You see, you have to appreciate life.
DJ Silva.
To me, life is a blessing. To me, life is adventurous. Tell me, why are you stressing?
You better slow down with that Instagram. Put the phone away before you kill my vibe. I'm tryna have some fun. For once, live your life for you and not for the world. Hey, let's drink some liquor and dance tonight. Smoke some trees tonight. Why are you so serious? Come vibe with me. It's a celebration. I celebrate my life. It's a blessing to be alive, even with the smallest things in life. It's a celebration.
Avuzi gini kanachono, imana chupa kazi tomo. Onyano miyu, yelo yumi. What am I looking for? Say my girl, it don't mess me. He giving me you, giving you me. Avuzi kifel na chashasa. I was a gift and be just for me. My baby, you know, say you, you got love for me. I don't go, I don't know. I won't go, I won't know. When I call your name, you shall got love for me. Victor, I'm gonna be your homie, your new love. Victor, Julie. Give me your heart, I don't go run away. Show me your love, I don't go use you play. Can you make me, I go follow away. Follow you, oh. Me and you, me and you. Fuck my monarchy, my baby. Me and you, me and you. Fuck my monarchy, my baby. Oh, was it keeping like just yourself? I was a gift and me just help me. But baby, you know, say you, you got love for me. Hey, I don't go, I don't go. I won't go, I won't go. When I call your name, shut that up for me. Hey, no, 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 no. I'm gonna be your homie, your you gon' be my Julie.
Sweetie,
baby, oh, and if I am tricky, please forgive me, oh, if I am tricky, please forgive me, oh, baby, jinkirin, kirin, 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 kara, jinkirin, kirin, 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 kara, baby, jinkirin, kirin, 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 kara. One. Take my life, baby, give me this one.
Hata mara moja akilini mwangu o mara moja ninayopitia ni kama umeniroga haya mapenzi yamenipa gonjwa japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia moyo umeuokota Nimempenda mmoja Hizi hisia Itakwambia how I feel How I feel Itasema mi How I feel Itasema mi Na vitu vyako vinachanganya oh. Unigusapo kuisha mwenzio oh. You are majinito na nivuta hapo Utanitoa roho Jamani Unanikosha Unaniwasha Unalia pa
Kuchi kuchi, autam alua, chiki chiki Mbali malo, niku kidi kidi Hey, kama wechi tanda mindo kuchi kuchi Tam alua, chiki chiki Mbali malo, niku kidi kidi Wanasema, kibaya, chajitembeza Wanasema, kizuri, chajiuza Wacha mdomo waze, na mwaga mate Na uka mtuwa nyoka pangoni Usijeni zingua
DJ Silvad
Unanipa kuraisi na kipanio Unanipa kuraisi na kipanio
Kuraisi na kipanio
Moshua
Unanipa kuraisi na kipanio Unanipa kuraisi na kipanio
Kuraisi na kipanio
Chocolate, wewe ni chocolate, mami chocolate, chocolate, oh baby chocolate, chocolate, oh mami chocolate,
baby hata kwenye ukada, nitakubeba, na wanyero mbaya, wataona mbaya, wataona fire,
jameni mapenzi kivuruge, inavuruga.
Kime nikata maini, mwenze nota siamini Mapenzi na changanya Mbaka matonya na imba violeti inachanganya Mbaka mwenze na imba chokoleti changanya Mbaka na chibwa na imba jejeje Unakipa aje, nifanye aje
Maybe kama ngekuwa na gari ngekupandisha
nikonyeshe nyumbani, niwaite mjomba na anti sababu aliaga mami. I love you baby. Maybe ungekuwa fulani, maybe ungekuwa romantic, maybe our love would be like you let me love you. Ungekuwa na vipesa, vipesa tule tutosheke, umaskini ndio tatizo baby. Maybe true, maybe I'm dreaming, maybe I'm the one you're losing. Maybe someday I'll be the one you're choosing. Nipe mapenzi ya kweli, we no agenda. Nipe what you got. Check your calendar. I love you every day. You're my bookkeeper. Ninakuyanza papaye. Baby, one day I'll be the right one, make it right for you. Baby, one day I'll be the right one, make it right for you. Baby, one day be the right one, make it right for you. Baby, one day. Baby, one day. Barua kwa mama, nipe baraka. Honey, nikupateje mami? Sijui nitake na dumba, niende kwa mganga, nitoe kafara au nikasali kanisa.
Wajua nakupenda, penda. Ila unaniona, wajua sababu mimi sijui. Kikipata kipe cha zamani sisahau, na mpaka milele sitani nitakusahau. Baby nani anda wai, baby nani anda wai, baby nani anda wai, nani anda wai.
Nisipo kama rider, majua nangimika, ila spindi sobo kwanguha wala mafreda. Wewe tu uko full makuza, ama kwenda cause girl. Na kwenye mjoz na feel wakati wa jose, fanya fasta kama quickly. Leji kama mikno, leji klavi satada. Mwina wejazi, jari kuso safiri. Leo niko shwari, mkono kwa chini, kia mademu atari. Wajua wana pendana wawili, wana shibana so. Kito na simama fikiri kabo jasema. Kitimesha roho na kubusha pagawisha.
Watu wanakupenda
penda,
ila unanianda. Watu wakinishika kitimesha na roho unanirusha pagawisha.
Umesema unanipenda,
ila kupenda,
ila nakuanda. Umesema nakushika kitimesha roho na kubusha pagawisha.
Mapenzi magical ndo unataka kati kitisho unapata. Are you okay girl? Are you okay?
Are you okay?
Are you okay girl? Oh no, are you okay?
Are you okay?
Are you okay girl? To you I was just another petal. Ay, nilipaka wana dawa sina. Moyo nilivunja vunja.
Bona moyo, unaumiza. Unautafu na kambigiti. Ay, nadile kuwa mwaminifu. Nilipimwa tamisiti.
Are you okay, girl? Are you okay? Niliona mina utofana. Wanuna ne wacha mutima.
Nili kuchunga mashiriwe. Wasiku mize. Nige pigia sambariwe. Niwe umize. Nili keisha mea juyako. Oh, oh. Nili teisha ike juyako. Hey yeah.
Are you okay?
Summarize, name is Amanda, name deep. We have fun.
mbona wataomba popo po. Maexi watalala kama popo. Ume summarize, ume fetishize. Tell me anything that man can do. Says out you baby, yes I do. Uta realize, good man never lies. Kama ni mali tutaspendi. You a designer, you let Fendi. Would you be my lover? Would you be my destiny?
I can give you more, baby.
I like the way you touch me. I like the way you want me. Yeah, yeah, yeah. Fall in love, when I come in love, will you marry me?
DJ Silver.
Jamani kubali mekolea motola nichoma vibaya. Nataka muda niliwazue vyema nisifike pabaya. Na kandarubaka nikotua moyo kanishika pabaya. Na nina muda sijawahio na benzi kama lake. Ananifanya kamtoto yani binua binua paka kwenye ndoto. Nangata gana mito, Allah mimi wake senyorito. Mekolea motoli, mekolea motoli, mekolea moto yo. Mapendi sikitoto, mapendi sikitoto, mapendi sikitoto.
Sije basu kanya chaso, mapenzi na ya jua. Jumi matanyo na kora, watani sema kita umia. Sije basu kanya chaso, preshe tasumbua mama.
Labda kuna ndumba asio bure au nanikoroga mauna ni dunda dunda asio bure au nanikoroga na waza labda sijiwezi labda. Au labda ni mapenzi labda. Na waza labda ni kizizi labda. Au labda menegana. Ananifanya kamtoto yani binua binua paka kwenye ndoto. Anangata gana mito. Wallahi mimi wake senyorito. Mekolea motoli, mekolea motoli, mekolea moto yo. Mapenzi sikitoto, mapenzi sikitoto, mapenzi sikitoto.
Sija basu kanya chafo.
Mapenzi
sikitoto.
No, nataka tukeshe leo. Na vile umeniweza weza sana. Nataka si tuende mbali. Tuende mbali. Nataka si tuende mbali. You know that I love you.
Tuende Mombasa.
Mombasa.
Mwona gavana jo na tuogele.
Kisha tuende Kisumu. Tukule samaki ya momena.
Tuende Mombasa.
Mombasa.
Mwona gavana jo na tuogele.
Kisha tuende Kakamega. Uwane na mita nimelewa.
Oh yeah. Oh na 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 na. A big classic. 006. Thank you many pana fasi na nene. My baby na enjoy. Manjila kola kifani na tosheka. Baby na enjoy. Hakona macho kupendeza meni. Ametoka majuru. Vila mechachisha. Wele Mungu amejibu maombi. Baby kuna happen leo. Vila unani bamba bamba sana. Nataka tukeshe leo. Vila umeniweza weza sana.
Nataka si tuende mbali.
Minawe.
Tuende mbali. Nataka si tuende mbali.
Minawe.
You know that I love you.
Nataka si tuende mbali.
Minawe.
Tuende mbali. Nataka si tuende mbali.
Minawe.
You know girl I like you. Tuende Mombasa.
Mombasa.
Mwone gavana jo na tuogele.
Kisha tuende Kisumu. Tukule
tule samaki ya momena.
Twende Mombasa,
Mombasa.
Mwana gavana jo na tuogele.
Kisha twende Kakamega, kule Kasembe na Kakuku.
Nataka si tuende mbali, tuende mbali. Nataka si tuende mbali.
Mapenzi sio makasiriko, kwetu ni furaha tele. Mana mapenzi sio makasiriko, hata kama tukishinda tembele. Oh my love, baba mwenye nyumba kodi apige kelele. Oh my love, hata kama tunapanda daladala, mina we my love. Eti chetu chumba kina mavyo motele inausu. Oh, wale sidhani kama unipendi, ila nawaza usipo kwepo nteshige. Mweza kona jua kama unapenda meneka moyoni, ila nawaza usipo kwepo nteshige. Don't know go pa.
Kosa nuru, yani najiona sipo huru. Napagawa, siku zinavyo zidi kwenda. Najiona kabisa ntakufuru, mana naishi kakunguru. Kuto kuzificha mbawa, riziki yangu papatu papatu. Mala nilipe vikoma upatu, vipi ukija kutamani gawatu. Mimi si utaniacha, ukiachilia mbali mashindano. Wana unizidi pesa mwonekano. Lazima nikutajie mifano. Hili kama utaweza mapambano. Kichondo kinanipa mawazo. Nikikuposti biashara matangazo. Utaweza kukuchunga beleza wenye mipunga. Baby, what can I do?
Imedumu kama perfume ya warrior. Imeprove siyo soft ni bondia. Mwezi angusha atakijaribu kudandia. Hinju sweet love wachana na hizo bandia. Umenipea watoto na itwa mami. Na bado una joto la mimba papi. Teno kani launch kamsani. Diana Biburuga mitandao ya jami. Unichore, lakini kukumeza kusha kachikudi. Ukawacha waonge, wajione. Ukapandisha mapenzi kalongi ya mkongole. He love ni hodari, imenijenga utadhani matofari. Sweet love zuchu huita sukari. Kitu fresh, si kitu fukudhari.
Oh, kwa baby, elka mgulikanye. Mgulikanye, tuika kati ya ne na kwa baby osa koko kwa kwa ukangwonye wendo mwondoke wembe kana baby.
Baby when you jump down, moyo wangu umefanya zamzam, kama karuna kuruma vroom vroom, na kwa mapenzi kwa lume nifanya mpoko. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know.
Safi tutakusaini wendo mama 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 ya mama wendo mama 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 ya mama wendo mama 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 ya mama wendo mama 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 ya mama
wendo mama mama sura yake na mwona modo na yona taswira ya dabu sioni nyodo na wona papaya lafla bota embedodo na wona wasopenda mani wote machukodo ngepeleka wapi ichi kicho kikumu ngepata wapi mwana mke wa kudumu ajunge na Wasafi tusukume kurudumu na mnajua kasi take ya mambo ya kunye sumu mama la mama oh mama mia kwako nimezama nimezama nimezalia nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia usijali kusu mambo ya tango na vipamia nichakaze shori nikanyagi zoli kwangu kuwa mchaga subuhi nile kama mtori tafadhali shori simpandishe mori na ukinipa nyama na ila kama nyama pore
DJ Silver.
Maliki, you are a queen. Anything you want, just let me die. You, 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 you.
You're the only one I'm looking for. You're the only one I've been running to. You'll be my shade in a rainy day, baby.
Baby, you
you amuse me. My angel, my Jabir, you amaze me.
Baby, tell me, am I your type? And do you like my vibe?
Pepe, you are just my type. Giving you all my time. Wanna be with you for life, oh,
baby,
my
be my Valentine. Baby, would you wine and dance for me?
For me, for me.
Valentine, baby, just wine and dance for me.
So shut up, then hold me, baby.
Let me kiss into the magic.
Weka mate,
itele ze baby.
Kisha niweke mpangoni.
Ay, 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 ay.
Can't think of nobody else but you.
You make my pain go away. Oh, baby, boo, that's why I love you.
You a place I can think of no other one but you.
Nobody love me like you. Baby, you dress with me like juice. You dey give me fire when I am cool. Baby, not
baby, be my Valentine. Baby, would you wine and dance for me?
For me, for me.
Be my Valentine. Baby, just wine and dance for me.
For me, for me. So shut up and hold me, baby.
Let me kiss into the magic.
Weka mate,
niteleze baby. Kisha niweke mpangoni.
Mama ongeza, tena wajue ndo umeniweza. Wewe punguze kuyateleza, ubinadamu ni kuteleza. Hata kama ukinkosea, sema I'm sorry. Ayu wewe, hiyo ndo tiba yangu. Hiyo ndo tiba yangu. Nasi unajua mwezako na moyo mdogo. Sijazoea maumivu na kama nikiteleza takuomba radhi unisame. Ikija mvua baridi sijazoea msoto. Nitakosa utulivu, utanipa pressure, utanikondesha nisipone. We yangu dawa, oh baby dawa.
Walahi mimi sijawahi kupendwa gaivi. Mchunga kwako mekuanga hoi. Siku ni mimi palasko hoi. Msusu kwako mekuanga doi. Ukini acha pakito boi. Penzili na maua, penzili mepambwa, penzili na waka waka. Sidisha kujisha uwa, mganga wako fundi nyota ina waka waka. Nimefika sawa, kwako mina nawa. Maridawa, hili penzi dawa.
We yangu dawa, oh baby dawa. We yangu dawa, oh baby dawa. We yangu dawa, oh baby dawa. We yangu dawa, oh baby dawa.
Tunajua mwezako na moyo mdogo.
DJ Silva.
We are the Freeze Entertainment DJs, where you find the best of the best mixing DJs. Yeah.
Siku nyingi binti namfukuzia, alishitosa nishakata tamaa. Sikujua kama kwangu angekuja, nilitoa matumaini ya kumpata. Siku nyingi binti namfukuzia, alishitosa nishakata tamaa. Sikujua kama kwangu angekuja, nilitoa matumaini ya kumpata.
Leo ikaja mwenyewe chumba,
kitu kwangu paka ndani kaingia.
Nikimuuliza naweza kukusaidia,
akacheka t- kisha kaniambia ombi langu lile mimi kubalia siku zote alikuwa kinifikiria niliruka kwa furaha kubwa sana sikuamini kama mtumba ningempata
silojua ni usiku giza
ningetambua bora ningemtimua
silojua ni usiku giza
ningetambua bora ningemtimua
ataniona mimi kweli nikimwelezea jamii nani ataniona sukati
Da story binti nilimuuliza kinywaji gani angeweza kutumia alinieleza kisha mimi nikainuka nikaelekea dukani kununua Da story binti nilimuuliza kinywaji gani angeweza kutumia alinieleza kisha mimi nikainuka nikaelekea dukani kununua
Weza mimi nyuma nilipomuacha
Da kurudi ndipo kizaza Nilimwamsha lakini hakuamka Pumzi zake zilikuwa zimekata Nilidhani labda kazimia Maji baridi kichwani nilimwagia Lakini hata kushuka
Alikuwa tayari ameshakufa
Nimekwisha Huseni bila kujua
Alikuwa tayari ameshakufa
Nimekwisha machozi bila kujua
Baby, what you do to me? They wanna tear us apart, but I know you're the one for me. Don't leave me waiting. I wanna be your queen. Give me love, give me love. I wanna be your queen. But baby, baby, don't you know? Now you're they cool me down when I'm hot, you know. Now you're they give me joy when I'm down, you know. You're they give me joy when I'm down, you know.
Unanipa utulivu wa moyo Wala roho yako haina ngechoyo Kukuwacha ndanzaje Pendo kama lako ndapataje
Girl I wanna have you by my side You're the one who ringing in my mind Ukinitoke takuwache Bila wewe ntafanyache
Oh my dear Naleta vibajia utafurahia Najua umenimisi kunikumbatia Vitamu tamu tavipaka mama Usishike tama
Nijo wala warini Dawa ya barini You know I want you baby Forever I want you baby
Usiondoke na ikibibi Wando tuna mindo sidi Mina kupenda sana Tusia chane mana
Familie mama tarudi
now, now, now
Sako nasi saka
Now here
Here
yeah.
Only one for me
Now
oh,
hear this
oh, oh, oh.
rikiti, 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 rukutu, rukutu, rakata, 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 rikiti, 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 rukutu, rukutu.
Tena uzikumbuke ahadi zile ulizonigea, mapenzi vita wendo gadi, baby utanitetea. Usiruhusu wadangaji wakaanza kukosoea, unawajua mafisadi watapata cha kunisemea. Akili tazunguka, zunguka, 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 tazunguka ili acha mwenzako, maana taumbuka, umbuka, 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 nitaumbuka yote kwa ajili yako.
This is a true definition of dopeness.